kubo bonke othinto akekho njengawe kubo bonke othinto ngendeva kuthethwa ngabo akekho njengawe wena unguthixo owadala phezu kwehlabathi izinto ezahlukileyo wena wawunguthixo ngexesha loAbrahama wena wawunguthixo ngexesha loYakobi waba nguthixo ngexesha lokhoko okhoko waba nguthixo nangexesha labazali bethu unguthixo nangexesha nangale hour nangale yure enkosi thixo uba nguthixo wethu uba wawungekho andazi ngoba ngabe siyintoni phezu kwalomhlaba wena ungulo wathixo owehlayo ngencwadi yeExodusi sithathu Oh lo thixo nkosi yam ngemqolo wesibhozo uthi ndihlile okunene ngokuva isikhalo sabantu bam nendlela ufaro abaqhuba ngayo wena nkosi wehla ungulo thixo ohlayo nanamhlanje thixo namhlandla uhlile ngoba nguthixo uzosikhupha nkosi kwijipheta ezikuzo noba zijipheta zezemali noba zijipheta zemindeni exabanayo uyeza umosisi othiyela nguthixo uzosikhupha phantsi kweso sandla noba yijipheta yabantwana abangamameliyo wena uhlile uthi uzohlangula unguthixo ohlangulayo enkosi thulamandla ngoba usisindisa Enkosi ninto zonke ngokusiphephisa enkosi thixo namandla ngokusindisa ubomi bethu unguthixo ohlala sesiqhakane nempilo zethu uhle wena thixo ngoba ingalo yakho akukude ibingasindisi nendlebe yakho ayifutshane ibingene thank you lord enkosi ngokuhla sesiyibona iKanani ilizwe elibaleka ubusi namasi ewe nkosi sendiyibona iKanani engunaphakade enkosi thixo namandla nanamhlanje enkosi thixo namandla ngokuveza icebo lokunceda thina kuwe kuphela Isandla sakho sahluleke Isandla sakho sikhophe Athu David ekubhedele kethixo Siwele esandleni sakho Nokuthi siwele esandleni somntu Ngoba sakho isandla sinenceba Sinemfesa Sinothando Bona ke ngoko Ilizwe lakowethu Uqolele ke Nkosi Ukwenza kwethu Thank you Lord for changing all the situations through your son. Enkosi ngokuhla nangexesha lethu somandla uhlile uthuza ngesiqusa umntu emntwini siyaxolela siyaphiliswa ngelo gazi lakho siyancedakala oh mighty God you are worthy to be praised you are worthy to be praised Thank you, Lord, for loving us. Enkosi ngokusithanda. Abanye balahlwa ngabazali babo. Kodwa uNkosi wasithanda. Uthi uhlile. Injongo kuzosihlangula. Injongo kuzosisindisa. Injongo kuzosinceda. Hey, my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Enkosi thixo. Ngokuthilameka. Leka imeko yakho seyitshintshile kukade ulila uthi uthixo ndihlile mphulaphula ohlele ekhaya kwimeko yakho yongaphangeli uthi uthixo ndihlile kukade ulila uthi uthixo ndihlile phakame ngenyama uyabiza ndiyanqwela sundibize nawe wena othi imeko yomtshato yakho kudala isebugqwayibeni ingalungiseki uthi uthixo uhlile phakama uthathe into zakho oh seyifikile inkangalala iseyifikile inkangalala yezulu enguKristu enkosi Nalowa, Nkosi yami. Nalowa, nangaphakamisa isandla. Uhlile. Nalowa, nalowa, nalowa. Sosinceda sonke. Thank you, Lord. You are worthy to be praised. You are the one, the only one, the only one who can never fail us. Nguwe kuphela, Thixo, ongenakusiyekela. Sesibulaleka. Thank you, Lord. Kulungile. Uba nothixo njengawe. Kumnandi. Kunjengeoli ehlezi ndevili zika-Aaron. Kunjengeoli Nkosi yami represent umnqophiso omtsha. Oh my God, we lift you up. You are the King of all kings. You're still the same today, tomorrow, forever. Wena Nkosi, wena Nkosi, wena Nkosi wabalikhaya. Kwizizukulwana ngezizukulwana, induna entaba zingabikho, unguThixo. Namhlanje malibonge igama lakho, maliphakanyiswe igama lakho, malidunyiswe igama lakho. Siyalincoma igama lakho, siyalincoma igama lakho. Ungcwele Thixo, ungcwele Thixo namandla, ungcwele Emmanuel. Mantokosa lababakho lendebosha. Liphakando rosiya lebekenda babasha. Lenkerebe bendo ya babasi kata babande. Hiya bababando kosi leberendo kosa babata. Lekebe seta karaba kosi elebendo. Hiya ya babando kosi ya laba ende kiyata bao. Monto kosta banda kisha laba bande. Yeah, my God, Yahweh. Hii lambo kosta rete kosi. Letekende beshi elebatos. In Jesus' mighty name. I receive your name. I receive you today as my personal savior. Ndiyakwamkela njengenkosi namhlanje. Njengenkosi namhlanje in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Kunjani? Kwenzekile. Kwenzekile Nkosi. Kwenzekile. Ndiyabulela. Ndiyabulela. Eli xesha uthe eli xesha lam set aside. You set aside this time just for me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You said in your word, wherever I put my foot, I possess that land. I receive those blessings. I receive in Jesus' mighty name. Wherever I go, I claim it, I possess it. In the name of Jesus. Thank you, Lord. I lift you up in Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 So get seated.
SpaceGospel.com